ndi nyanja wanga ndi uyu uyu amene ndi nasanka paka ifola mulila langa boma maso wanga ndiye kayu anaona kaya ena azitoka ine sindi kusinta akafunga chikondi ine sindi kusinta utambwali wanga ndiye anaupinda sindu kanizila sosa nkaswa galilinda noche njikolo ine sisa musamu saa sisa mutamangi solo sabange ku saa nasia kusamala zaka siupu saa odia magutawa nyengo zikasu yeah huyu ndine pamatelo tisa kondana mpaka teyo bwela ngelo yeah huyu ndine pamatelo tisa kondana mpaka teyo
www.amadzambiri.com